Zayd latest music.
It's your boy Black J. You Black Sound Best It. Jano Dread. I got you.
Na kukupa usike wa yawe mami. Na sopi sana saba ipo nikikuse mami. Na kukupa usike wa yawe mami. Na sopi sana saba ipo nikikuse mami. Na kukupa, na kukupa, na kukupa mami. Na sopi sana saba ipo nikikuse mami. Na kukupa usike wa ya mami.
It's your boy Black J for
ZaydLatestMusic.com.